Ngiyamalala kwamafa amhlophe ubuhle bezinyoni. Amanzi ageleza esitabeni ukufana kwamahlokohloko nesigonjana. Izinyembezi zabafela esitabeni imfula yasesandlwane egeleza igazi. Isililo sosana likadadewethu owaphuphuma negazi umzwelilo osana likamalume endlini enkulu kathi kukhulu ungalingani emaqibeni. Ubude bendlela busakala nangeminyaka sekwakala ngegazi. Impophuma izinyembezi zikathando umntakanomzana. Umkenenezo wephimbili mtoti injabulela laba abahlekayo bayithola kuye lo nokhalayo. Sosana likadadewethu owaphuphuma negazi umzwelilo osana likamalume endlini enkulu kathi kukhulu ungalingani emaqibeni. Ubude bendlela busakala nangeminyaka sekwakala ngegazi. Impophuma yezinyembezi zikathando umntakanomzana. Umkenenezo wephimbili mtoti injabulela laba abahlekayo bayithola kuyo.